wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka dahfurtay barnaamij wacyigelineed oo ku saabsan ololaha tallaalka oo foreenka iyo shuban biyoodka kuwaas oo ku cusub dalka. Munaasabadda lagu dahfuray ololahan tallaal ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka, xukuumadda federaalka soomaaliya, xubno ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka, dhaqaatiir iyo shaqaalaha wasaaradda. Ubax Faarax Axmed oo hay-adda Save the Children u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa ka warbixisay tallaalka ku cusub dalka.
Marka tallaalada waddankeena yaala waa 8 ahayn 2 lagu soo diray 10, maxaa yaala waa pentoshan ka samaysan, waa difteria, tetano, pertussis, haemophilus influenza, hepatitis B, intaas waaye. iyo waxaa kaloo jira BCG oo qaaxada ah, waxaa kaloo jira OBV-ga ama IBV-ga labada haddaan isku darno oo dabeesha ah, waa 8. iyo jadeecado ku 8. Hadda maxaa lagu soo daray pneumococcal iyo rotavirus oo 10 ku ah. Ilmaha qaar oo la mid ah ilmaheena dibadda ku nool 14, 15, 16 laga tallaalaa. Qaarna waa obligatory oo waa lagu tala, qaarna marka safreysid ayaa loogu talagalay. Ilma hadda safar aadaayo, haddaan dhaho ilmeyga oo ku nool Mareykanka waxaan geynayaa Indonesia ama Uganda geynayaa, dhakhtara ku shaqalay travel medicine ay waa u tagaa, wuxuu ku leeyahay meeshaas waxaa ka jira cudurka yellow fever, waa iska talaale. Hepatitis A ayaa jiro, talaala jiro. Difteria jiro, maxaa la dhahaa, tifo waan dhahay, talaala jiro. Qofku way soo qaadanaysaa, lacageen bixinaysaa. Koo waxaa loo diidaa inaad nafta horta badbaadisid oo meesha aana ku dhimanin. Hepatitis A, fulminantu qaar ilma caruur qaar ku yahay. Difteria sidoo kale, maxaa la dhahaa, tifoga sidoo kale, talaalay leeyihiin. Waa la soo qaadanayaa saas oo kale. Marka anaga intaas ku qasabnaa.
Axmed Cabdullaahi Sakriye oo ah madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya ayaa isna ka hadlay arrinkan.
Community participation waa shayga ugu muhiimsan, hooyada ama levelka ay u fadhido inaad la fariisatid, hadday taagan tahay lala taagnaado. Yani levelka ugu muhiimsan wacyigelinta ama lagu samayn karo ayaa ah, kadib waxaan samaynaynaa community meetings si la sameeyo iyo volunteer recruitment ila in la godgareeyo community leaders kina ayagana sida hadda shaqooyinka marka hadda campaign kala qabanayo kale elderrada influencerrada waxyaalaha inta badan SMA-yada social hadda xitaa waxa la engage gareeyay inta badan Somali Pediatrician Association qayb ka ah hadda talaalkan xitaa ayaga shaqada ugu badan advocacy waa aragteen social media hadda fiirsan isheegay meelaha badan ayaga hadda talk show-yada ayaga sameeyo SBA-yada dakatirada badan hadda engage gareeya Somali Social Media Association kwaala waa ayagana waa qayb ka yihiin. Waxaa jira niyak wax la dhahayo culimada kale ayagana sometimes maalmaha jimcada kale inay tahay masaajida ki istaagaan waxa laga rabaa inay sheegaan haduu refusal dhaco hooyo haday diido salaahan qofkas niyaga loo yeeraa ama sheekhas waxa laga rabaa inuu fahansiiyo maxay diinteena ka qabtaa talaalkan faa'iidadu leeyahay maxay tahay waxa sanan in loo sheego.